back, yeah.
It's the kids, baby.
Boy, on a nico say, boy, on a nico say, Nakana, we're not to me, na we're la na we're but on a nico say. Zungumza na mi mchana,
la la la.
Zungumza na mi usiku,
la la la.
Kama ifaya tando toni tu. Usishindane na kichwa, tumalizane ya kaisha. Moyo nirudishe maisha, tupu tupu nimekwisha.
Moyo unanikosea, moyo unanikosea.
Tiba yangu
we haya
umeziaribu zote hisia zangu
basi sawa
moyo mbona umenitoa chambo moyo we unaga chanjo moyo umenifanya pango moyo ushiwi mipango wangu wote unawaleta kwangu wanaochiti nao ni wa kwangu walevi wote nao ni wa kwangu mbona unajitesa usishindane na kichwa tumalizane ya kaisha moyo nirudishe maisha tupu tupu nimekwisha
moyo unanikosea moyo unanikosea moyo unanikosea moyo unanikosea moyo unanikosea.